si wande tujiri mubulungi tujagala kubanga nungi na ye bitunyike mitima bingi ebirete biwundu ku mitima bingi mwesalawo ekwanika mu lwatu ne baavu banno ne bagamba oli mwavu n'otegana obeeka obulungi bw'omala n'obiwummula nga tewali ssuubi tewali akeera ku makya n'ayita obwavu tijangu eno nze nkooye obugagga tewali akeera ku nkya n'ayita ebizibu timujja eno kooye okuba obulungi olabiraawo ng'ensi gy'olimu ya bizibu kati mu biro ebyo koowoola Yesu. Nakoowoola Mukama yampulira nayita erinnya lye nga nnumwa yawulira teseza Mukama yabangayo naleeta ebyama byabwe n'abyanjuluza mu maaso gange baswala yiga okukoola Yesu yampulira tekyeganika ekyo namuyita yawulira namukoola nga tewali ayamba bwe babanjayeko okukoowoola akaba siriko okoowoole yampulira ebobangaolina sirimu muyite wakyaliwo okuwona bangi bawonye ate tasosola naawe muyite nze yampulira ne mu bwavu bwomuyita awulira ali mukomera koowoola Yesu bangi be basibanga temulina musango mumuyite ye mulamuzi oyo nange namuyita ng'obwavu bunzita
Mukama, wolo yampulira.